Minisitule y'ebyensimbi etegeezezza nti okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi guno embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi essira egenda kuliteekanga ku nteekateeka ezitumbula ebyenfuna by'eggwanga lino nga kino kyakuyambira ddala eggwanga okukula lituuke ne mu lubu lw'amawanga agali eddeyaddeko. Bino basanguziddwa omuteeseza omukulu Minisitule eno Ramadhan Gobi ng'asinziira ku mukolo gw'okutongoza omwezi mulamba ogukwata ku mbalirira y'eggwanga wakati mu kaseera nga gavumenti eteekateeka okwanjulira bannayuganda embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja.
Kuno omwezi twaguwaayo okulaba nti tudda gye muli okusookera ddala tubabuulire bajeti erimu ki ekirala bikibe mwandaagadde okulaba nti bikyukamu eri bajeti ewedde yakola etya so gwe mwezi guno ogwa National Budget Month ebintu bye tusinze okuteekako ennyo essira kwe kulaba nti bajeti yaffe ekyukamu n'ebeera nti ensimbi ezisinga obungi eziri mu bajeti zigenda mu bintu ebigenda okutumbula ebyenfuna bya Uganda ebyobulimi bye bisooka ebyobulimi n'obulungi ekiddako bya bulambuzi ekyokusatu ebyobugagga eby'omuttaka n'amakolero n'ekyokuna be bannaffe bannasayansi ne bannaffe abo abakozesa omutwe okuyiiya creative industry